kuwasha karafu. Nimekupenda we mama mupemba, nipende mimi tu, nitakufata popote utapokwenda. Kupe nini mimi tena mie, moyo wangu chukua. Nikupe nini mimi yo mie, nafsi yangu chukua. Edi ahe ahe mara kumaste miste, nishike mimi mtoto kwa baridi unikumbate. Ahe ahe mara kumaste miste, nishike mimi mtoto kwa baridi unikumbate. Ona nampa 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 mimi
nampa yote
nampa 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 yule
nampa yote nampa yote nampa yote.
Hapo sio rangi tu na uzuri unachangia, akicheka mtoto wambea wanaumia. Amsoni anapendeza anagaramiwa, tena hachiki huyo mtangoja miaka mia. Wangu na mkisi hadharani, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe. Namshika popote namfanya chochote, nasema aibu utaona wewe, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe.
Au mafuta yake ni yangu mate mate, baby mimi mwalimu niko na fimbo njonko chape. Ahe ahe awape mganga wake, ni wakilwa kivinje ya mapema chake chake.
Ona nampa 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 mimi
nampa yote
nampa 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 yule
nampa yote
nampa 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 yote
nampa yote
nampa 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 mimi
nampa yote.